Download it from ilovezedmusic.com.
Witty beats go crazy.
I think I'm karate. I even a mambo marita. I think I'm karate. I even a mambo marita. Ziva my biggie by Tito. I even a mambo marita. Supu yambuzi vibolo godo. I even a mambo marita. Kuchoka mukrabu ni fokuroko. I even a mambo marita. Tia mereki na machipisi. Yaluwa na bongo marita. Ogongola marita ni nachuro chipazua, proud of the family. Marita angala beta TV if you pay it shows. Zama relationship usafuna marita ni touch and go. She doesn't decay, abantu wakakamba ati niva kuivo. Mwana overa, mwana wa matu, lelo wataya mwambo. Bazari nayo ikangena abale nishi weekend ni party. Maza kupaisa amuna avene mwana iwe uzikate. Akula na mpona mitu zaka baba kuno apeza mkate. Festi ye kusikulu wa iwa na mau ya maina tate. Makolo kumuzi kuzi wangalile. Tekanya ni mkalalo mwalile. Uzagalila ugangala mwana wa masie. Makolo wako wako.
Makolo wako wako da, can you make
Afrika mkare, aibara mkare.